tunakesha. Pass me another, kaunaweza. Bestie ongeza, nikani December, kaunaweza. Leo tunakesha. Pass me another, kaunaweza. Bestie ongeza, nikani December, kaunaweza. Nipitie majioni, nastaki majirani wanione. Niko na matiki na kamini koloni, in case ni tablets hadharani. Back left nikizoza na mbogi, top deck na nimejaza pori. Okay, mbona unakaa lonely? Shika tako na ucontrol slowly, slowly. I know you know me, omi itakabaya, one and only. Mbona umejifunga, toa koti, pewa maji lakini sio holy. TikTok, tiki-tiki-tok, ingiza, we watch a small talk. Big bump, utapenda backshot. We vosti, ebu ongeza shot. Kaunaweza, leo tunakesha. Pass me another, kaunaweza. Bestie ongeza, nikani December. Kaunaweza, leo tunakesha. Pass me another, kaunaweza. Bestie ongeza, nikani December. Kaunaweza.
Mokwa nimekunoki, nikifantasize we ni mnoti. Na iyo tongue ring, njoti. Napenda iyo tatu kwa paja. Nukipiga makofi na haga. Kama hivi nikupeleke warosho. Tuchome kishash, Colombo. Dim lights, twinkie vibe. Nataka nikulambe shingo. Alafu, niteremke kwa kiuno. Nikulambe katikati ya mgongo. Ah baby, no rush. Nikimaliza, si uta splash, splash, splash. Chafua bedsheet, usi worry. Kesho nitazipeleka dobi.
Kaunaweza, leo tunakesha. Pass me another, kaunaweza. Bestie ongeza, nikani December. Kaunaweza, leo tunakesha. Pass me another, kaunaweza. Bestie ongeza, nikani December. Kaunaweza, leo tunakesha. Pass me another, kaunaweza. Bestie ongeza, nikani December. Kaunaweza, leo tunakesha. Pass me another, kaunaweza. Bestie ongeza, nikani December.